Esule yokutano. Muulire kino mwe bakabona, era muulirize mwe nyumba ya Isirayiri, era mutege amatu mwe ennyumba ya Kabaka, kubanga omusango guno gwammwe, kubanga mwabanga ekyambika e Mizupa, era ekitimba ekyasuulibwa ku Taboli. Era abajeemu bagenze nnyo wansi nga batta, naye nze ndi munenya waabo bonna. Manyi Efulayimu so ne Isirayiri tankisibwa, kubanga kaakano, ayi Efulayimu, okoze ebyobwenzi, Isirayiri ayonoonese. Ebikolwa byabwe tebiibaganye kukyukira Katonda waabwe, kubanga omwoyo ogw'obwenzi guli mu bo, so tebamanyi Mukama. Era amalala ga Isirayiri gaba mujulirwa gy'ali mu maaso ge, Isirayiri ne Efulayimu kye baliva beesittala mu butali butuukirivu bwabwe, era ne Yuda alyesittalira wamu nabo. Baligenda n'embuzi zaabwe n'ente zaabwe okunoonya Mukama, naye tebalimulaba, abeeyawuddeko. Bakuusizza Mukama, kubanga bazadde abaana ab'amakiro, kaakano omwezi ogwakaboneka guli balya wamu n'ennimiro zaabwe. Mufuuwe eŋŋombe mu Gibeya n'ekkondeere mu Laama, mulaye eŋŋoma e Besaveni nti, ennyuma wo, ayi Benyamini. Efulayimu alifuuka matongo ku lunaku olw'okunenyezebwako. Manyisiza mu bika bya Isirayiri ebyo ebitalirema kubaawo. Abakungu ba Yuda bali ng'abo abajjula akabonero k'ensalo, ndifuka obusungu bwange kubonga amazzi. Efulayimu ajoogeddwa, abetenteddwa mu kusalirwa omusango, kubanga yakkiriza okutambula okugoberera ekiragiro. Kyenvudde mbeera eri Efulayimu ng'ennyenje, n'eri ennyumba ya Yuda ng'okuvunda. Efulayimu bwe yalaba endwadde ye, ne Yuda n'alaba ekiwundu kye, kale Efulayimu n'agenda eri Obwasuuli n'atumira Kabaka Yalebu. Naye tayinza kubawonya, so talibavumula ekiwundu kyammwe, kubanga ndiba eri Efulayimu ng'empologoma, era ng'empologoma ento eri ennyumba ya Yuda. Nze mwene nditaagula n'envaawo, nditwalira ddala, so tewaliba waakuwonya. Ndigenda n'enzirayo mu kifo kyange okutuusa lwe balikkiriza okusobya kwabwe ne banoonya amaaso gange. Mu kubonyaabonyezebwa kwabwe mwe balinyiikirira okunnoonya.